my baby dance and dance like that. Baby dance and dance like that. Oh my baby dance and dance like that. Dance
like that. Sound boy.
On my. You know can it die. Napenda kitu mwa chai. Nimekupa mbawa fly. Urembo wako, oh. Nikikuona inadundaro. Tabasamu lako, oh. Sijiwezi mimi kabako. What can I do without you, baby? Tanga kuku nani, are you ready? Niko namba tupaye ngani. Ati moyo wangu, mimi umekumbwa na kitu gani? Yani siwezi bila ya wewe maishani. Hizi zia kama utamu sukari guru. Nisha kuwe sijiwezi, acha tu nipige ndu. Tawapata wapi, oh, si mwati.